Ivangeli elalotshwa nguMathewu. UMathewu isahluko sokuqala. Ugwalo lokuzalwa kukaJesu Kristu, indodana kaDavida, indodana kaAbrahama. UAbrahama wazala uIsaka, uIsaka wazala uJakobe, uJakobe wazala uJuda labafowabo, uJuda wazala uPerezi loZara kuTamari, uPerezi wazala uHezroni, uHezroni wazala uAramu, uAramu wazala uAminadaba, uAminadaba wazala uNashoni, uNashoni wazala uSalimoni, uSalimoni wazala uBowasi kuRahabi, uBowasi wazala uObhedi kuRute, uObhedi wazala uJese, uJese wazala uDavida inkosi, uDavida wazala uSolomoni kumkaUriya, uSolomoni wazala uRehobhowamu, uRehobhowamu wazala uAbhija, uAbhija wazala uAsa, uAsa wazala uJehoshafati, uJehoshafati wazala uJoramu, uJoramu wazala uOziya, uOziya wazala uJothamu, uJothamu wazala uAhazi, uAhazi wazala uHezekiya, uHezekiya wazala uManase, uManase wazala uAmoni, uAmoni wazala uJosiya, uJosiya wazala uJekoniya labafowabo ngesikhathi sokuthunjelwa kwabo eBabiloni. Emva kokuthunjelwa kwabo eBabiloni uJekoniya wazala uSalathiyeli, uSalathiyeli wazala uZerubhabheli, uZerubhabheli wazala uAbhiyudi, uAbhiyudi wazala uEliyakimi, uEliyakimi wazala uAzori, uAzori wazala uZadoki, uZadoki wazala uAkimi, uAkimi wazala uEliyudi, uEliyudi wazala uEleyazari, uEleyazari wazala uMathani, uMathani wazala uJakobe, uJakobe wazala uJosefa, indoda kaMariya owazala uJesu othiwa nguKristu. Ngakho izizukulwana zonke ezisukela kuAbrahama ziye kuDavida ziyizizukulwana ezilichumi lane. Lezi sukela kuDavida ziye ekuthunjelweni kwabo eBabiloni ziyizizukulwana ezilichumi lane. Lezi sukela ekuthunjelweni kwabo eBabiloni ziye kuKristu ziyizizukulwana ezilichumi lane. Ukuzalwa kukaJesu Kristu kwabanje. Unina uMariya esekhombe uJosefa, bengakathathani wafunyanwa eselesisu ngomoya ongcwele. Kodwa uJosefa ijaha lakhe engumuntu olungileyo, engathandi ukumthela ihlazo, wayefuna ukumlahla ngensitha. Kwathi esanakana lokho, isithunywa senkosi sabonakala kuye ephupheni sathi,
"Josefa, ndodana kaDavida, ungesabi ukumthatha uMariya abe ngumkakho, ngoba lokho akukhulelweyo kungomoya ongcwele. Uza kuzala indodana, uyithe ibizo uthi nguJesu, ngoba yena uzokusilisa abantu bakhe ezonweni zabo."
Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yinkosi ngomprofethi ukuthi,
"Khangela, intombi iza kuthatha isisu ibelethe indodana eza kubizwa ngokuthi nguEmmanuel."
Okuyikuthi ngokuphendulelwa, uNkulunkulu ulathi, kwathi uJosefa esephapheme ebuthongweni, wenza njengalokho isithunywa senkosi simlayile, wamthatha waba ngumkakhe. Kodwa akazanga aye kuye, waze wazibula ngendodana, wayitha ibizo wathi nguJesu.